zako bado minatafuta, sina mashamba wala ulisi waduka. Nisije kukulisha uyoga ukautupa, ukatamani vilivyo mundani ya duka. Hey, nyumba maili kumi nauliza utaka, vijola vya mkopo yuliza utava. Mlopaka saa kumi ya ulale nanja, ukayo nisikilize. Na mini siku moja tutapata chapa, tuamie manzese ubongo mata. Uvime na iPhone ukidrive uka. Oh yeah, 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 yeah. Umekubali, umekubali, umelidhika na hali yangu. Umekubali, umekubali, umelidhika na hali yangu. Kuna vipicha picha utatamani upost, post. Na tutoke dina wakuone mashows. Na pambana to pretend the life, kesho tuepukane na viki. Maswara ya pesa ku spend the night, vile vibia nyama chipsi. Nyumba maili kumi nauliza utaka, vijola vya mkopo yuliza utava. Mlopaka saa kumi ya ulale nanja, ukayo nisikilize. Na mini siku moja tutapata chapa, tuamie manzese ya ubongo mata. Uvime na iPhone ukidrive uka. Oh yeah, 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 yeah. Umekubali,